fotojeego. Nuhu e bato. Yimbe buyi feyi e Adama e Hawa be hebi tantiraabe buyi. Be yimbe fo ko be alano e rewde Allah. Bonereji mabbe din wonno arno ha duudi. On sumate Allah seetinani be inni joni wara be fop e warira be ndiyam. Gorko goto nu on yiduno Allah e o yetti ko Allah wi'ata mo kon. On inde makko ko Nuhu nu. Allah yeti Nuhu woyo moyen lana molanaka fi yo Allah dandumo e der dan fi dandiyan da aroyaydan dun jette mo dubi buy fi moyingol kalana bay Nuhu gayne darnude kalana ontuma o hadi yimbe ben o wajibe fi nyaawore Allah e fi ndiyan aroyaydan dan no wa'i wo on sumati yimbe ben holanoki Nuhu ko wono e wolde ko be jabali accitude boneji ko be jokkuno